Yankeesupplier.com.
Kuna leo na kesho alisema mama Shabani, alimsi mtoto alomzaa toka tumboni. Shabani kabadilika kama utani, dakika zake mbili anapanga mkononi. Baraka mko kutaka iba nyumba ya jilani. Shabani wewe Shabani wewe, asofuzwa na wazazi, ufundishwa na dunia. Leo mama mzazi anabaki tu analia, mtoto wake kipesa amekufa ametangulia. O Shabani wewe, ukikutana na Shabani basi wepitie mbali, maana ulicho nacho kwako wendo kwake mbali.
Shabani
ogopi jela, Shabani ogopi jela mam. Juzi alitoka kwa zamani, hali yake mbaya na pesa na maisha wizi kuiba kwake ndo kawaida. Ajali mtu anachoangalia faida, ukijifanya wajua na kukata na kuzima. Shabani wewe, Shabani ajui ya kukosa, Shabani ya kutwa na lopoka, ana bahati mbaya na leo ametutoka. Shabani kwa mama yake huruma, anamzingatia akiwa na umwa, na leo kafa kisa ndo suruma.
Shabani pombe misigala kivuta banga na vimba, ugombi wake vita mijiwe kwa jindo kinga. Shabani baba silaha yake kudi nyuma, leo siku mbaya miakanyaga miatimba, kapigwa pigwa mapangani muri mzima. Shabani, Shabani wewe,
usela meweka mbele. O Shabani anapenda makelele. O Shabani usela meweka mbele. Shabani anapenda makelele. Usela meweka mbele. O Shabani anapenda makelele. O Shabani usela meweka mbele. O Shabani anapenda makelele. O Shabani.
Nikiwa ni mimi hapa Forever.
Supplier,
muziki mpaka kituani kwako, Yankee Supplier.com.